trendybeats.com.
Yeah. Yo, yo. Body. Hello. Zombie star. Alpha star. Jive star. Mwenyewe mega superstar, so kasema ni unananako, we're catching vibe not feelings wenzako, unananako, hater, shut up, Surabaya toka, no disco ne.
Tumbo na hujala we na kama una bad energy stay far away. Toka na tego zako za kifala we.
Wenda
shika shikoko, wenda sukuma shika shikoko. Baki uko uko, wenda sukuma baki uko uko.
I'm
a man like a star, adi baby ya kwena nishanga. Boy adi ya hater, shut up. Surabaya toka pa. No disconnect.
More music on trendybeats.com.